Ntabe zikuwe, singsithele wena. La ngamalipho, ikhanyela wena. Mangabe bekubo, bangishuthele wena. Ngibhala lengo, ngikhiphela wena. Nguhayela inkondlo, ngoba ngikhetha wena. Asivukusizi, siyehli nyembezi. Ngicabanga uthando lwethu, lungaboni njengempethu. Ngiyafisa one day, ibe umshado lento, ey. Mina nawe sidalelweni, asibambisana, kuse siphume enhluphekweni. Wena ubambo lwami, my love standards wami. Listen carefully, engizokutshela khona. Abantu la ngaphandle basodlela umona, basongisho nondaba. Ngiyakutshela uzobezwa, phela nami ngumuntu, nami ngiyalenza iphutha. Ngicela uma ubona impunyelo ungimemeze. Ngizofika noma inini naphakathi kwamabili. Angisilo lolu hlobo hlukumeza besifazane. Kancane kancane uzwa sebekhunga ingane. Ayikhona kuhlalwe phansi kulungiswe. Kwaniwe ngomlomo, kulungiswa ngomlomo. Never doubt it, ilungisa mngani wami. Ngibhala le ngoma, ngiqinisa amadoda. Inxeba le ndoda, bathi alihlekwa, ey.
Enkhalazame mtaka mama, ngezwa uthando.
Wena ungisalela indlalifa, mina nawe sekuyolamula vele ukufa. Ngibonga ongaphezulu, yase umdala unomusa. Jabula ugogo, wathi inkosi nibusise. Nihloniphane, kuthi umndeni niwandise. Ngakhohlwa ukuthandaza neBhayibheli liyaphilisa. Johan 14, inhliziyo yenu ngakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu, niphinde nikholwe yimi. I remember the first day, baby girl, when I met you. Ngahlanganisa u-1 wangikhiphela u-2. Cheers baby mama to us, stay true. Kunini sithandaza, our dream came true. Amanda Black, oh yes I do. Ziningi izinto baby that we've been through. Lilizela mama, ziyawushaya kwethu, eh.
Enkhalazame mtaka mama, ngezwa uthando. Chato.